Usinzi wala ulali unie mlinzi wangu, mlinzi wangu.
Mungu ukiwa upande wangu,
hivi ni nani aliye juu
yangu?
Usinzi wala ulali unie mlinzi wangu, mlinzi wangu.
Asante Bwana,
asante Bwana,
asante Bwana.